force de soutien rapide walma sorasi demejoklu noye FSF o nyamro general Mohamed Hamdan Daglo naba fama fanako hemepti ye la selike ko marfati dabla sanga binani ni segi kono kata tarata dona kana se arabadona seliba seli kono kumakando kono mimedi vioama al ahda jabarani fe hemdi ye tlefla tle kele kele bambali jira id al ahda selama tombai aba foko aka fanga binato ujoyrola wa abina waleke dron ni yere la fasali aya jira ko ni marfati dabla fan kele ni mbaka fanga ka chesiri jira wala sa ka sivulu ka kelew ni uka toro ban General Mohamed Hamdan Daglo fanayaka hamna kujira anama deonka josaria utieni kola akafanga kele chefe munukera siulu kama ajira ko marabolo critique so daboli minye mugabe general de division ma Issam Saleh Fedel wala saka nyininuke kojuka akafanga tumbe munuke